gada goddum wakkati Isra'ilan ko en denti garol kisno e wodi surbaajo bietedo Maryama o wadi alkawal e suka bietedo Yusufu lembe fuudido daga lenyol Dauda be iwoy Allah lili malaikaaji mudum to Maryama wimo me silliminanoma an shubado Allah a heba e redu a danya e biddo dum noddaimo biddo Allah den don inde holli kautal Yesu e Allah bongal den oronay la mama mako Dauda Maryama huli wi no dum wadorto gameme anda gorko sey malaikaajo wiimo ruhu Allah suddete biddo mo danyata dum noddeemo senido Maryama wi dum laato nonno biida Yusufu nyumi e bernde mudum de yimo wodi redu sede mako amma Yusufu de o adalijo sey malaikaajo Allah wanganimo wi ta hul hoygo debbo maada Maryama biddo gondo der redu mako na daga to neddo amma daga to ruhu Allah o danyay biddo gorko o noddaimo Yesu o hisnay yimbe mako daga hakkeji ma sey lamido lesde ndim bi ko moye hota gariri mum gam winde inde mudum Yusufu ho i Maryamu be dilli de be jotti be kebay yare to be njipoto de daygol ummoyi sey be njipi e to wadanta marle nyamdu sey Maryama danyi biddo be noddimo Yesu dum fu dum wadi gam dum hebbina ko annabojo Ishaya surbaajo mo anda gorko e danyay biddo um noddaimo Emmanuel maana Emmanuel woni Allah e wondi e meden